Creo que los fondos de Bemitú, por ejemplo, le llaman así,
Después de la exploración,
que por el que se va a ocurrir alguna.
que cara la confusa y bien
Pues
fuerte,
sí, de esta manera con dos
y
fines.
anda cuaso como curaba,
En el paso,
en muñeñe,
de estas,
en yuga,
de San,
no muese,
and the Mon,
en bangaria furulina y
in the
okuna,
firmament of the fourth heaven,
y chupua chiraba,
that we saw that
mo bufunze buacho.
in its summary.
Erecho kubi
And
chetuaraba.
the second thing we saw,
Planet ensi kwe tuli
the planet Earth where we are,
nensi endala omwenda
and the other nine planets,
mumasekati gekulu eryokuna lino mukutondebwa
in the center of the fourth heaven to be created,
mukitundu kino ekyawansi
in this realm below.
Yesu yebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Twaddako okulaba
We moved on to see
geyena
hell
era obunnya obutakoma
and the bottomless pit.
Geyena
hell
era obunnya obutakoma
and the bottomless pit.
Yes, he was with
Praise Jesus.
Twaddako okulaba.
We moved on to see
geyena
hell
era obunnya obutakoma
the bottomless pit
era nga lyekomera lya Katonda
the prison of God
mwasibira emyoyo emijeemu
where he imprisons rebellious spirits
nga esiŋŋaanibwa mu bwakabaka obw'emmunyeenye
and it's found in the kingdom of the stars.
Yes, he was with
Praise Jesus so much.
Era ku ebyo ebikyasembyeyo okulabibwa
and those are the last things we last saw
ne tulaba ba malayika malayika w'okufaana
amagombe the angel of death and hell
abavunaanyizibwa ku bunnya buno obutakoma
those responsible over the bottomless pit
ekkomera lya katonda
the prison of God
mwasibira emyoyo emijeemu
where he imprisons rebellious spirits
era nga si sitaani yalikulira
and it's not the devil who is in charge of hell
newankubadde emizimu gye oba malayika baabaagwa
demons or the fallen angels.
Yes, yebazibwa
nnyo. Praise Jesus so much.
Oluvannyuma lw'okwetegereza ebintu bingi
after looking at many things
nga mu kubikulirwa essuula ya 20
like in Revelations 20
nyolisooka n'olwokubiri
verses 1 and 2
nga tulaba sitaani nga asiwa malayika oyo w'obunnya obutakoma
Satan bound by the angel of the bottomless pit.
Yes, yebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Era nitulaba mu Jude 1:6
and we saw in Jude 1:6
nga n'abamu ku abo bamalayika abaagwa
and some of the fallen angels
bakuumirwa mu njegere zino ez'ekizikiza
they are kept in the chains of darkness
wansi w'obunnya. Yes, yebazibwa
under the bottomless pit
era ne mupita ekyokubiri
and in 2 Peter
sura y'okunyonyola okuna
chapter 2 verse 4
nga bakuumirwa mu njegereza ekizikiza
and they are kept in the chains of darkness
naye bonna tebaasibibwa
but all of them were not imprisoned
ovaolaba nga twolekedde okulaba akanyomero akalala
that's where we are heading to see another aspect
mu ebyo ebiri mu kitundu kino ekyawansi
still in the things within the realm below
eggulu eryokuna mu kutondebwa
the fourth heaven to be created
nga twolekedde okulaba ab'amasaza
and we are heading to see the principalities
sitaani
Satan,
zonna
the deceiver of the entire world,
oba gwe tuyita Satan the devil,
Satan the devil,
omulangira w'omubbanga,
the prince of the air,
n'amaanyi g'ekizikiza,
and the powers of darkness,
wamu ne bamalayika abaagwa,
together with the fallen angels,
besi yaabwe esooka mu bwakabaka obw'emmunyeenye,
their first base in the kingdom of the stars,
kye twolekedde okulaba,
it's what we head on to see.
Yes, yebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Tulaba ab'amasaza.
We see principalities.
Era nga ye sitaani oba devil.
Satan the devil.
Era nga mulangira w'amaanyi ag'ekizikiza.
And the prince of the power of the air.
Mulangira w'amaanyi ag'omubbanga.
Prince of the power ag'ekizikiza. Of air and the powers of darkness.
Ne bamalayika abaagwa.
And the fallen angel.
Besi yaabwe esooka.
Their first base.
Mu bwakabaka buno obw'emmunyeenye.
In the kingdom of the stars.
Yes, yebazibwa nnyo.
Praise Jesus.
Twolekedde okulaba ekigambo ekyo.
We headed to see that word.
Yes, yebazibwa nnyo.
Praise Jesus.
Base eno eyaba sitaani bwakabaka bw'emmunyeenye.
This base of the devils in the kingdom of the stars.
Yaliwo mu mirembe gya BC.
It was there in the era of BC.
Egi yatandikira n'okutuuka leero.
It began from then up to now.
Kusinziira mu Befeso esuula ey'okubiri.
According to Ephesians 2.
Kunya olusooka n'olwokubiri.
Verse 1 and 2.
Ayogera bw'ati.
He speaks like this.
Abefeso esuula ey'okubiri n'olunyiriri olusooka.
Ephesians 2 from verse 1.
Abefeso esuula yaakubiri n'olunyiriri olusooka.
Ephesians 2 from verses 1.
Era nammwe yabazuukiza bwe mwalinga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe.
Tugende mu maaso.
Befeso esuula yaakubiri n'olunyiriri olusooka.
Ephesians 2 from verses 1.
Era nammwe yabazuukiza bwe mwalinga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe olunyiriri olw'okubiri bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri, okugoberera ng'omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira.
Yesu yebazibwe nnyo.
Yes, Jesus so much.
Mukama waffe Yesu.
Our Lord Jesus.
Yatuzuukiza okuva mu bafu.
Raised us from the dead.
Ng'atuggya mu kufa kwe twali twafiiramu.
And took us from the death we had died through.
Mu byonoono byaffe.
In our sins.
Bwe twagoberanga omukulu w'obuyinza.
When we followed the ruler of the prince of air.
Omwoyo ogukoza kankano mu baana abajeemu.
The spirit working in children of disobedience.
Abaana abatawulira.
Those who are disobedient.
Yesu yabazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Asa n'olw'ensonga eyo.
Now because of that.
Twolekedde okwongera okunnyonnyoka.
We had to get explained.
Kubano ayitiddwa omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga.
To get explained the one called the ruler of the prince of air.
Yesu yabazibwe nnyo.
Praise of Jesus.
Oba akulira amaanyi g'ekizikiza.
Or the one who leads the powers of darkness.
Ng'asinzira mu bwakabaka buno obw'emmunyeenye.
And he bases in the kingdom of the stars.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Okusinziira mu Obadiya esuula esooka.
According to Obadiah chapter 1.
Onyola okubiri paka olwokuna.
The verses 2 to 4.
Ayogera bw'ati ku ebyo ebyazibwa amatwali g'aba sitaani mu bbanga.
He speaks of the territories of the devils built up there.
Bwakabaka obw'emmunyeenye.
In the kingdom of the stars.
Katusomeko tuwulire.
Let's read and we hear.
Obadiah esuula esooka n'olunyiriri olusooka.
Obadiah chapter 1 from verses 1.
Nti okwolesebwa kwa Obadiah. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda ku Edomu. Tuwulidde ebigambo ebiva eri Mukama n'omubaka atumiddwa eri amawanga. Nti tuyimuke, tuyimuke ku nsi ye, tulwane naye. Olunyiriri olw'okubiri. Laba, nkufudde omuto mu mawanga, anyoomebwe ennyo ggwe. Olunyiriri olw'okusatu. Amalala ag'omu mutima gwo gakukyamizza, gw'azimba mu biwuku eby'omulwazi. Gw'atuula waggulu, ayogera mu mutima gwe nti ani alinzisa wansi. Olunyiriri olw'okuna. Nti newakubadde ng'olinnya mu ggulu ng'empungu, era ekisu kyo nga kiteekebwa wakati mu mmunyeenye, ndikussa wansi ove eyo.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mu bwakabaka buno obw'emmunyeenye,
this kingdom of the stars,
Sitaani gye yali oba gye yasooka okuzimba beesi ze,
it's where Satan first built bases,
okusobola okuba nga erinnya eryo we liva.
To be able to draw that name from there.
Nti omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga.
That the ruler of the prince of the power of air.
Emmunyeenye zino z'olengera.
These stars you see there.
Yatuuka ekiseera n'asima y'empuku mu biro eby'endagaano enkadde.
The time he made clefts in them.
Newankubadde kati zikyusiddwa.
Even though they have not been changed.
Bazimbiddeyo ddala eziringa ebiringa ebibuga.
They have built what seemeth like cities there.
Ebyabamalayika abaagwa.
Of the fallen angels.
Naye nga mbiro ebyasooka.
But in the eras before.
Ezaalinga mpuku.
They used to be clefts.
Nga gye baasooka okukampinga mu bwakabaka obw'emmunyeenye.
That's why they first encamped in the kingdom of the stars.
Bamanyiddwa ng'abaamasaza.
Those known as the principalities.
Era bamalayika abaagwa.
And the fallen angels.
Ennaku zino.
These days.
Bannassaayansi basisinkanye nnyo nabo.
The scientists have met much with them.
Ababuuka okugenda mu bwengula.
Those who fly to go into space.
Abakozesa ebizungirizi.
And they use the rockets.
Basisinkanye nnyo bamalayika bano abaagwa.
They met much the fallen angels.
Abamanyiddwa nga ba alien.
Those who are known as the aliens.
Oba obusajja.
Or the funny men.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
So mu ngeri eyo.
Now in that way.
Tetwewuunya n'okwebuuza ennyo.
We shouldn't wonder neither to question much.
Obusajja buno bwe bwani.
Who are these aliens?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Abo nno be bamalayika abaagwa.
Those are the fallen angels.
Abaasalawo okugoberera Sitaani.
Those who decided to follow the devil.
Abaagwibwa mu ggulu.
Those who are chased from heaven.
Era nga Sitaani okuva ebiro biri ebyendagaano.
Satan from the era of the Old Testament.
Yayagalanga nnyo okwefaananyiriza n'emmunyeenye.
He wanted much to appear just as a star.
Era nga yeeyita emmunyeenye eyenkya.
He called himself the morning star.
Era ng'agenda mu maaso.
And he moved on.
N'okuteekawo bbeesi ez'enjawulo.
To put different bases there.
Mu bwakabaka obw'emmunyeenye.
In the kingdom of the stars.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Okusinziira mu Isaiah.
According to Isaiah.
Esuula y'ekkumi n'ennya.
Verse 14.
Olunya olw'ekkumi n'omwenda.
From verse 19.
Paka olw'ekkumi n'ettaano.
And from verse 9 to 15.
Ayogerwako ebigambo
bino. He is spoken of these words down.
Omwoyo Mutukuvu nga bwe yabikkula.
As the Holy Spirit revealed.
Isaiah esuula y'ekkumi n'ennya n'olunyiriri olw'omwenda.
Isaiah 14 from verse 9.
Nti amagombe wansi gagugumuka ku lulwo okusinkana ng'ojja. Gagolokosa abafu ku lulwo. Abakulu bonna ab'ensi bayimusizza bakabaka bonna ab'amawanga okuva ku ntebe zaabwe. Olunyiriri olw'ekkumi. Abo bonna baliddamu ne bakugamba nti, era naawe ofuuse munafu nga ffe, ofaananyizibwa nga ffe. Ekitiibwa kyo, olw'ekkumi n'olumu, ekitiibwa kyo kisibwa emagombe n'eddoboozi ery'ennangazo. Envunyu zaaliriddwa wansi wo.
Yesu yeebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Ono ayogerwako ye Setaani.
This one spoken of is Satan himself.
Okusooka yali kerubi.
First of all, he was a cherubim.
Yafukibwako amafuta.
He who was anointed.
Naye bwe yamala okugwa.
But after he fell,
n'afuna erinnya eryo lya Setaani.
He brought that name of Satan.
Amuwakanyi awakanya Katonda.
The one who is contending against God.
Era devil.
And the devil.
Muli oliomi omulimba w'ensi
zonna. And chooser and deceiver of all the world.
Okusooka nga yali kerubi.
First he was a cherubim.
Okusinziira ku Ezekiel sura ya
28
okuva ku 11 mpaka 15
from verse 11 to 15
era yali yateekebwamu system y'ebyuma ebivuga ebyenjawulo.
We had been put in the system of different music instruments
nga bwe batunyonnyodde,
like they have explained to us.
Naye bwe yamala okugwa,
but after he fell,
erinnya Setaani n'alifuna olw'okuwakanya Katonda.
He got the name Satan for fighting against God,
n'obulimba bw'ensi,
and the deceiver, the devil.
Yesu yeebazibwa
nnyo. Praise Jesus so much.
Era nga mu Isaiah 14
and in Isaiah 14
ayogera bw'ati nnyo oluddako.
He speaks this on the next verse.
Isaiah sura ya 14 n'olunyiriri olw'ekkumi n'olumu.
Isaiah 14 verses 11
nti era envunyu zikubiseeko. Olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri nti ng'ogudde okuva mu ggulu gwe Lusifa, emmunyeenye ey'enkya, omwana ow'enkya.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus so much.
Bwe yasinziranga mu bwakabaka bw'emmunyeenye,
when he passed in the kingdom of the stars,
bbanga ly'eggulu,
in the firmament of the heaven,
wabweru w'ensi,
outside our planet Earth,
yasinziranga eyo nga yeeyita emmunyeenye
ey'enkya. He called himself the morning star.
Era mu biro ebyasooka,
and in the eras before,
tujjukira ng'aliko mu kibuga kya Katonda.
Remember, he was in the city of God,
Yerusalemu eky'omuggulu,
Jerusalem of heaven,
ekitundu ekya waggulu,
in the realm above.
Naye kankana tumanyi nga yagobebwayo.
But right now we know he was just from there,
emyaka 2017 egiyise,
2017 years back,
era n'okusibwa n'asibwa mu bunnya obutakoma.
And still was bound in the bottomless pit.
N'awamu ku bamalayika abo abamu.
Even some of his fallen angels.
Obuyinza n'entebe.
The authority and his throne.
N'abikwasa Jezebeli.
He gave them to Jezebel.
Omu ku bamalayika abasooka okugwa ne bamwegattako.
One of the first fallen angels to fall and join him.
N'asigala ng'aliddinga emirimu gya Setaani.
And remain leading the works of the devil.
Era wamu ne bamalayika abo abagwa.
Together with the fallen angels.
Nga basinziira mu bwakabaka bw'omunyeenye
wano. And he based in the kingdom of the stars.
Owali base yaabwe yeesooka.
Where their first base is.
Yesu yeebazibwa
nnyo. Praise Jesus so much.
Era Bayibuli yayongera, Omwoyo Mutukuvu yayongera okunnyonnyola bw'ati.
And the Holy Spirit moved on explained like this.
Ku bimukwatako.
On what concerns him.
Isaya esuula ey'ekkumi n'ennya n'olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri.
Isaiah 14 verses 12.
Nti ng'ogudde okuva mu ggulu gwe Lusifa, emmunyeenye ey'enkya, omwana w'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka, gwe yamegganga amawanga. Olw'ekkumi n'essatu, n'oyogera mu mutima gwo nti, ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda.
Yesu yeebazibwa
nnyo. Praise Jesus so much.
Yatuuka ekiseera,
he reached a time,
ng'amanyidde mu bwakabaka bw'emmunyeenye awo okumala akaseera,
been in the kingdom of the stars for some time,
n'atukuka okugamba entebe yateekeddwa ogisusaakawo emmunyeenye ezo.
He reached to say that his seat must go beyond those stars,
n'okutuuka okugenda waggulu w'eggulu,
and reaching to go above the heaven,
ng'ekirowoozo kye bwe kyali kimugambye,
just as the thought had told him,
okusinziira ku binnyonnyolwa katweyongereyo owulire.
According to what is explained, let's move on and see.
Isaya esuula ey'ekkumi n'ennya n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu.
Isaiah 14:13
nti era ndituula ku lusozi olw'ekibiina, ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko obwa kkono. Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya, ndirinnya okusinga ebire bwe bikoma, ndifaanana oyo ali waggulu ennyo.
Yesu yeebazibwa nnyo.
Praise Jesus.
Yayagalanga nnyo okufaanana kitaffe ali waggulu
eggulu. He wanted much appear like the Father in heaven.
Naye nga ebyo bye bimukwatako obukunze.
What concerns him briefly?
Mu bwakabaka bw'emmunyeenye awo.
The kingdom of the stars.
Awali base yaabwe esooka.
Where their first base is.
Abaamasaza.
The principalities. Those who are known as aliens right now. But these are the fallen angels.
So
now when we reach up in the sky, in the kingdom of the stars, and God showed me to reach to see the best of these people. Their main base in the kingdom of the stars, of the devils, the fallen angels.
Yes,
praise Jesus. Even though these other planets so far they have built there, they
have
ceased to build the kingdom of the stars and the these planets, and they move on to take to build in there. Base there to move on work, do works of blasphemy God, of fighting against God, and to deceive those of the world. And we know it right now. They work with different nations. The different nations
to move
on deceive this world.
Kanisa,
but as church, we are told in Ephesians 6, verse 12, God told us this word. Ephesians 6 from verse 12.
Kubanga, tetumegana na musayi na mubiri. Wabula naba masaza, naba obuyinza. Nabo fugensi abo mukizikiza kino nemi oyo ejo bubi mu bifo ebya waguru.
Yes, yebazibwe nyo.
Praise Jesus so much.
Omoyo mtu kuvunga aita mtume Paul.
The Holy Spirit through Apostle Paul.
Yani nyorana agamba.
He explained and he said.
Kubanga tukwana kana mbina
musayi. Because we wrestle not with flesh and blood.
Na yena aba masaza.
But with principalities.
Emeyo ejo bubi.
The evil spirits.
Ejiri mubanga.
Which are up there in the space. In the kingdom of the stars.
Yes, he was when
praise Jesus so much. He is reigning in the darkness of this world.
But
when we speak of the darkness of this world, we speak of the darkness of ignorance. And many have not been known about his principalities, Satan and his fallen angel, who are known as the funny men or the aliens, those who base up there in the sky. And some of them say they are deceived, that those are different creations, that they were not written off in the scriptures. But let's tell you of this truth. When you reach to see their base in the kingdom of the stars, there was a study involved about them, Satan and these his fallen angels, who are known as the funny men, the aliens. And what made them appear like that, it came from what? There is a battle which was waged in heaven
after
BC has just been winded up. In the beginning of AD, after the death and resurrection of the Lord Jesus,
and
he was lifted to get back to heaven. There is a battle which happened in heaven.
Satan and
his fallen angels are being chased from there. And this battle is what made them. It made them appear like that. Appearance. Them known as the aliens of the different forms, according to the weapons which were in the kingdom of heaven. And in Revelation 12, starting from verse 7 unto 9, he speaks this of them. Revelation 12 from verse 7.
Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Olunyiri olw'omunaana ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Olunyiri olw'omwenda n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Sitaani omulimba w'ensi zonna era omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi Neba malaika bago, neba suri wana kuo.
Yes, yeba ziwenye.
Praise Jesus so much.
Okusinzira omumtuku byatumira mukubiku bakuminabiri.
God what the Spirit explains in Revelation 12.
Okuita muwereza omukume Yokana.
Through his servant Apostle John.
Agama duwabaluka outaru muguru.
Say that there appeared a war in heaven.
Wakati wa malaika Michael nejiro neri yekuru.
Angel Michael and the entire army of heaven.
Ba malaika abatukuvu.
The holy angels.
Nestan ba malaika baba.
Satan and his foreign angels.
Outahoruno.
This battle moved on to affect dangerously the fallen angels. And Satan and his angels, the fallen ones, they were chased from heaven. They no more can tell you that they are angels. For they were transfigured. By the war which happened and the weapons they used in heaven. To sample you brief of those weapons. In Revelation 15 verse
1,
God speaks of the weapons used like this.
Revelation 15
from verse 1.
Nenda bakabonera akalala muguru akanene akechitalo. Bamalaika musanvu, ngabali n'ebibonyo bonyo musanvu, ebyenkomerero. Kubanga mwebyo, obusungu bwa Katonda, mubutuukiririra.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So Satan ne bamalaika baba
agwa. Satan and his fallen angels.
Bafisinga ebyokulwanisa ebyobulabe ddala.
They faced weapons which were very dangerous indeed.
Ebirimu obusungu bwa Katonda.
Which involved the wrath of God.
Era nga byabayisa bubi.
And they affected them dangerously.
Okutuuka okufaanana nga bwebafaanagana.
To reach to appear the way they appear.
Okubeera obusajja.
To be those funny men.
And
those known as the aliens. These weapons, when we shall be in the city of God, Jerusalem of heaven, we shall go deeper that you understand them. But they even break strongholds. If those weapons can demolish strongholds, to strike it to a fallen angel, because their era of dying had not reached, melted their spirits in the lake of fire. These weapons never were able to melt their spirits. But they squeezed, beat them, affected them dangerously. To reach it to appear just as they appear. And in the Corinthians, 2 Corinthians, chapter 10, verse 4. God speaks of the weapons like this and what they can do. 2 Corinthians 10:4. Praise Jesus so much. The weapons we've heard in Revelation 15, verses 1 and 2, which hold the wrath of God. In 2 Corinthians, chapter 10, verse 4. Explain that they can demolish strongholds. When they struck them with the fallen angels, battles in Revelation 12, verses
7-9,
moved on to destroy them, reaching to be called the funny men.
Those
who protruded it with funny appearances.
So when
they beat the scientists who go to the space,
it's
hard to first to explain to them that they were angels.
For
it
would
be known they were chased and they are wrong.
Siba
they are not good to work with.
Yes, yes,
praise Jesus.
So
now they try to confuse the world that they are another creation.
But
when they reached the kingdom of the stars,
and
we saw of their camps, and their appearance by the weapons which transfigured them, it takes them. Drink a little life in the blood to gather it, to come to appear in the right
form,
to appear as angels of light, or to appear as the demons.
Yes, we have
been. Praise Jesus so much. He takes them, seek them life within the blood. That's why he speaks this of the blood. In Genesis chapter 9, in verses 4. Genesis 9, verse
4.
Yes,
praise Jesus. These fallen angels, those known as principalities,
yes,
praise Jesus so much. They seek much that blood.
Yes.
That's why there is much sacrificing in this world. For they seek for that blood. To seek life out of it. That they can make bodies for themselves. And they appear clear with rightful forms.
And
they have made bodies for themselves like of human beings.
Or
which appear like of the holy angels.
Yes,
praise Jesus.
But
because it takes them the time, they have decided to manifest just as the way they appear in the different nations.
Yes,
praise Jesus so much. Now because of that, God speaks of them in 2 Corinthians. He speaks of them like this.
2
Corinthians chapter 11.
Abakorinse ekyokubiri esule ye 11 n'olunyiriri olwe 14.
2 Corinthians 11 from verse
13. Nti kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba abakozi ab'obukuusa abeefaananya nga abatume ba Kristo. Olunyiriri 14. So si kya magero kubanga ne Sitaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. 15. Kale si kitalo era n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe.
Yes,
praise Jesus so much.
According to 2
Corinthians 11, verse 14 to 15, it's not a miracle to see a demonic spirit
clothed
a body which seems glorious. Or even Satan is like that.
He
masqueraded as an angel of light. Even his ministers do that.
So
now these fallen angels, if they are not appeared in that funny body of theirs, they try to seek for life within the blood to appear to the people,
or appear
as demons of the clans and things like those.
Yes,
praise Jesus so much. But in all, those that the principalities of the space, in the kingdom of the stars, in the brief of what we can speak of them right now. Revelation 12, verse 12 to 17. Revelation 12 from verse 12.
Kale musanyuke eguru n'abatuulamu zisanze ensi n'ennyanja kubanga omuli oliomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono.
Yes,
praise Jesus so much.
Waliwo olutalo olwamala okubalukawo mu ggulu.
There was a battle which arose in heaven.
Sitaani ne bamalayika baabaagwa ne bagwebwayo.
And his fallen angels had their chest from there.
N'ebyokulwanisa bibayisiza bubi.
Even the weapons have affected them. And their bodies were pressed and squeezed, and they appeared funny with funny shapes, those known as the aliens. Now heaven rejoiced when they chased them from there, but the world and the sea and those who sit in it, and they began to weep over that. Satan came down with his fallen angels and they have a short time to see that they get to be condemned and judged,
even
to melt their spirits in the lake of fire. But when
we
read verse 17, the main focus was looked towards
ekanisa,
the church,
yalina okuleeta omusana gw'ekigambo kya
Katonda.
Twalina okubikkula eri ensi obwerere bwa Satani bamalayika
b'abaagwaabamanyiddwa
ng'abamasaza
n'ebbeesi
yabwe mu bwakabaka
obw'omunyeenye
okubikkulira essuula ey'ekumi n'ebbiri n'olunyiriri lwa kumi na musanvu
nti
ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omu zadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu.
Yesu yebazibwe nnyo okusinga mu kubikkulirwa kumi
n'abbiri
kumi n'omusanvu
olutawulwa
Satani bamalayika
b'abaagwa
abamanyiddwa nga ba
aliens oba
abaamasaza
oba
emizimu
ngabba
ensi yaabwe esooka mu bwakabaka
bw'emmunyeenye
olutawo lwabwe lutunuulidde nnyo
abakwata
amateeka ga Katonda
ng'endagaano
enkadde bweyogedde
n'abalina
obujulira bwa
Kristo
ng'endagaano empya
bweyogedde
kubanga bano be baalina okuleeta omusana eri ensi
n'okwongera
okutegeeza ensi
naye
ne bagenda nga bakyamya
enjiri
okutuuka ng'ensi tetegeera kigenda mu
maaso
Yesu yebazibwe
naye
ng'ekkanisa
tuweebwa
obuyinza
obwo
okugenda mu maaso n'okulabika nga tumulisa ensi
yonnakubanga
agamba nga tuli ettabaaza
ya nsi omusana
gw'ensi
ogutayinza
kwekebwa
n'omusana
ogwo
gw'okumanya oguli mu kigambo kya Katonda
nga leero bwe tumulisa Yesu yebazibwe naye mu ebyo eby'abaamasaza
Sitaani
yakwatibwa n'asibibwa
emyaka
egiyise egiwerako
Yesu
yebazibwe
namu
ne ku bamalayika
baabaagwo
naye obuyinza
n'agenda
mu maaso n'obuwa Jezebeli
malayika
yasooka okugwa okumwegattako
okukulemberamu
ekibinja ky'amalayika abo
abaagwa
abaasigalawo
soka
tulabe ku paati eyo
emyaka
2017
egiyise
Sitaani ne bamalayika abamu
abaagwa
baasibibwa
obuyinza
n'abuwa Jezebeli malayika yasooka okugwa
n'amwegattako
era nga bano ne bamalayika baabaagwa bakyaliyo mu bwakabaka
bw'emmunyeenye
twagala kulabika nga tutunuulira ku nsonga
eyo
olabe ki ekyaliwo
Sitaani
ne bamalayika baabaagwa
ekitundu
ku bo
a portion of them
basiwa mbonye obutako
they were born in the bottomless pits
obuyinza abuwa Jezebeli
gave authority to Jezebel
okulembera mu bamalayika abaasigalawo abaagwa
lead the remaining fallen angels
era okutuukiriza emirimu gya Sitaani eby'okulimba ensi
works of the devils to deceive the world
okutta n'okubba n'okuzikiriza
to kill to steal and destroy
Yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
okusinga mu kubikkulirwa abiri
according to Revelation 20
onyo lisooka n'olwokubiri
verse 1 and 2
kino kyekyabaawo ku Sitaani ng'agobeddwa mu
ggulu
okubikkulirwa essuula ey'amakumi abiri n'olunyiriri olusooka
ne
ndaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo eky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene mu mukono gwe olunyiriri olw'okubiri n'akwata ogusota omusota ogw'edda ye mulyolyomi era Sitaani n'agusibira emyaka lukumi
Yesu yebazibwe
nnyo
oluvannyuma lwa mukama waffe Yesu okudda mu bwakabaka bw'omu
ggulu
ng'amaze okuzuukira emanyiddwa oluvannyuma gye tumanyi nga AD oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa mukama
waffe Yesu
Sitaani ne bamalayika be baagoba mu
ggulu
Sitaani n'ekimu n'ekitundu kwabo bamalayika
abaagwa
ne basibibwa mu bunnya
obutakoma
nga bwe tuwulidde
mu
kubikkulirwa essuula ya makumi
abiri onyo
olusooka
n'olwokubiri
Yesu yebazibwe
nnyo
so okusinziira mu Jude essuula esooka onyo olw'omukaaga ne bamalayika abamu kwabo ennamba yasibibwa
katuwulire ebbaluwa ya Yuda esooka n'olunyiriri olw'omukaaga.
Jude 1:6
nti ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe bo naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini abakuumira ku njegere ez'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'oku lunaku olukulu.
Yes,
praise Jesus so much. According to Jude chapter
1,
verses 6,
therefore
when Satan was chased from the city of God, Jerusalem of heaven, he thought it was one of them who was going to be in his bases, which are in the kingdom of the stars,
based
their attack was called on the commands of God and the testimony of Christ on the world. But what surprises most, as we
read
Revelation 20, verses 1,
and two,
he was captured
and
cast in the bottomless pit, the prison of God, hell. In Jude 1:6, that's why they have showed us even some of his fallen angels, the fallen angels, they too were bound in the bottomless pit, in the chains of darkness, till the day of judgment. Which move on explain the same issue in 2 Peter chapter 2 in verse 4.
Ebaluwa ya Petero eyokubiri n'essuula eyokubiri olunyiriri olw'okuna.
2 Peter chapter 2 verse 4.
Kuba obanga Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baayonoona naye n'abasuula mu lukonko n'abawaayo eri obunnya obw'ekizikiza okubakuumira omusango.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Katonda teyasonyiwa
God not forgive
bamalayika
the angels cast from heaven for their sinning. In Revelation 12:7
and 17,
we saw them being cast from heaven together with Satan. But the greatest number or a portion of them, they were imprisoned in the bottomless pit. Praise Jesus so much. For in 2 Peter chapter 2 and verses 4, explained us that issue. Even angels who never kept their dominion, he didn't forgive them. Now he keeps them in chains of darkness under the bottomless pit, born in the same kingdom of the stars. There are bases on the other side.
Yes,
praise Jesus so much. But in that time, when Satan was bound, even some of the fallen angels, those known as the aliens, he had already given authority to Jezebel, the first fallen angel to join on him. The first fallen angel. All the other fallen angels who remained up in the space, those who are known as the aliens, all those funny men.
Yes,
praise Jesus so much. According to Revelation 13, from verse 1 and 2, this is how authority was handed over. Revelation 13 from verse
1. Nendaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7.
Yes,
praise Jesus so much.
Omuweereza ono omutume Yokaana,
the servant apostle John, in Revelation 13 from verse 1, he saw the beast
ng'eva mu mazzi
amangi, and it came from the many waters.
Yes,
praise Jesus so much.
Naye okusinziira mu Daniel,
but according to Daniel chapter 7 verse 23,
ensolo eno,
this beast,
it means
the kingdom of the devil, which arises from the midst of people.
Yes,
praise Jesus so much. In that beast, it's the spirit of the devil himself.
Yes,
praise Jesus so much. According to Revelations 17
and
verse
15.
The many waters out of which the beast comes, God means the clans, tribes, nations, and languages.
As
the kingdom of the devil, the spirit of the devil,
friends,
the clans, tribes, nations, and languages.
The
spirit working in children of disobedience.
Yes,
praise Jesus so much.
The
spirit work in children of disobedience,
which
we first started of in Ephesians chapter 2, from verses 1 and 2.
That
the spirit working in children of disobedience. But this authority was given that beast, that beast Jezebel sits on it. According to Revelation 13, verses 2. Revelation 13 verses 2.
Yes,
praise Jesus so much. According to Revelation 13, these verses 2, this beast, it appeared like a leopard, and it has spots like of a leopard, to prove on the world no one appears holy, but let
may
hold spots and the wrinkles, that it never appears a holy church, has no spot nor a wrinkle,
and
to have a mouth like of a lion.
That's
the devil, how he moves lowering, and he seeks for whom to devour.
Yes,
praise Jesus so much.
That's
why they have said Satan himself,
the
olden serpent, gave the beast its authority,
its
throne, the throne of the devil, and all the power.
So Satan was
bound in the pits of hell, and the groups of the fallen angels. The fallen angels who remained,
he
got one and gave her authority, and his throne, and his power. Right now
he's
draining the deception of Satan. That's why people ask,
but
if Satan was imprisoned, who now is deceiving the world?
Yes,
praise Jesus so much. But in Revelation 17, verses 3 to 5, God speaks of Jezebel, first fallen angel to fall and join on Satan, who right now governs the works of deceiving the world. Revelation
17:3. Omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu era ng'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empita mbi y'obwenzi bwe.
Praise Jesus so much.
Mukama yalaga omuweereza ono omutume Yokaana.
God showed the servant Apostle John in Revelation 17 verse
3
and to
4,
as we first read, and she sits on the beast which authority was given. In Revelation 13:2, Satan the beast gave authority, and his throne, and his power. The one seated on it is Jezebel, and she has a cup, the agenda of Satan, filth and every abominable works of unrighteousness, all evil works of Satan given to her after Satan
is
being bound a couple of years back.
Yes,
praise Jesus so much. And they explain us his her name, which she works all over the entire world. Revelation 17 verse 5.
Babuloni ekinene nyina wabenzi era owemizizo egyensi.
Yes,
praise Jesus so much.
Nti ekyama ky'omukyalo
Jezebel. Mystery of the woman Jezebel.
Amanyiddwa nga ekyama Babiloni.
Known as the mystery Babylon.
Nyina wabenzi.
Mother of the adulterers.
Omanyi Satani amanyiddwa nga kitaawe w'abalimi.
You know, Satan is known as the father of liars.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus so much.
Ayate yono Jezebel, but like ya soko kwa na mwegatako.
Jezebel, the first fallen angel to fall and join him.
Ye, Satan kwa yako isa ozara wa naba agwa.
It's how Satan used to give birth to all the other fallen angels.
Abako rowenzo kufa katonda.
Those who committed adultery from the Lord.
Ngababa katondo kukubira Satan.
And they left God to follow Satan.
Nukuta andiko kore mizizo jona.
And to begin to do all the abominations.
Ebigambo obibi kulebi wakanya katonda.
The acts which contain against God.
Kufura ngabaku gambi.
That's why they have told you.
Ye njina wabi.
She is the mother of the adulterers.
Uwe mizizo jona.
And all the abominations.
Ya kule mbira mungu kukua kwa wa malaika abagwa.
She is the one who led the fall of the fallen angels.
Kwega taku Satan.
To join on Satan.
Era nukusura abantu abanji.
Even to throw the many people on the world.
Obwenzi obukuru bwasoko kukora
the major adultery she first commits
bwebuso obwokuva Katonda
is that of the abandoning of God
Katonda bakutuuka kubuna obwomubiri
before you reach the physical adultery
kubanga ebyo ebibala by'obwenzi buli obwokuva Katonda
those are the fruits of the adultery of forsaking God
obuyitibwa emizizo
that which is called abominations.
Yes, yebazi bwenyi.
Praise Jesus so much.
Eranga mukosea isule yokona
and you know Hosea chapter 4
kama nyongora kubwenzi obwo
God explains of that adultery
ufunze katonda.
In brief, let's hear. Verse 10 says this.
Hosea
4:10.
Nti awa awo balilia nebata kuta balienda sote baliala kubanga baliseyo kusayo moyo eri mukama obwenzi n'omwenge n'omwenge omusu bimala okutegeera.
Yes, he was with
praise Jesus so much. They gave up to lay their spirits to God. They decided to follow adultery of forsaking God.
So Jezebel,
Jezebel, the first fallen angel, to abandon and forsake God, to go follow Satan. That's why she became mother of all adulterers, unto those who abandon God. And she became mother of all abominations,
who
work all unrighteous things. Which fallen angels moved on to do.
But would you open your new
account? Explain when you reach the start of them in the fall.
Yes, you have been
praise Jesus so much.
Nayenga ukuva stand we are
but ever since Satan was bound,
and
some of the fallen angels. His angel known as Jezebel,
who
usually call herself Queen of Heaven. She moved on to be given authority and the throne of Satan and the much power. Right now she's leading them.
All
the other fallen angels who remains.
Yes,
praise Jesus so much. As it's written in Revelation 18, verses 1 and 2. These are the ones who remain. Who still hold their base in the kingdom principalities in the kingdom of the stars, their first base. Revelations 18 from verse 1.
Oluvanyuma lwebyo nenda bamalayika omulala ngaka okuva mu ggulu ngalina obuyinza bungi n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. Olunyiriri olwokubiri nayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde kigudde Babuloni ekinene ne kifuuka ekitulo ky'abalubaali n'ekkomera erya buli dayimooni n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa.
Yes, yebazibwa
nnyo. Praise Jesus so much.
So bwe kityo emizimu negiddamu oba bamalayika bano abaagwa.
Now that's the demons of the fallen angels.
Ne bajjula mu bwengula omwo
mwe bali. God be filled in the sky of this world. And even their base in the kingdom of the stars.
Yes, you have been
praise yeah. Jesus so much.
And
these,
the
fallen angels, the one known as aliens,
abamawanga.
They go to the people of the nations.
Okubakunganya eri olutalo lwa Mukama olw'okulunaku lwa Mukama waffe olukulu.
Gather them for the battle of the day of the Lord.
Nga bagamba.
And they say.
Newankubadde olutalo luli olw'omuggulu lw'abalema.
Though the battle of heaven they failed on it.
Basuubira okukolayo olutalo.
They expect to mobilize for war again.
Mu kudda kwa Mukama waffe Yesu.
In the second coming of the Lord Jesus.
Ekintu ekizibu ddala.
Something very hard indeed.
Yes, he was
praise Jesus so much.
So mukubikulirwa.
Now in Revelations.
Mukubikulirwa. Esure ye 10 n'omukaaga n'olunyiriri olwe 13.
Revelation 16 from verse 13.
Nenda banga jiva mukamwako ogusota.
Omudumizi omukulu tumanyiye Satani.
The major commander we know is the one who is
said
the olden serpent.
Ogwawo obuyinza Jezebeli atudde ku nsolo.
The authority Jezebel seated on the beast.
Ate ye n'akozesa banabbi obulimba ku nsi.
She to uses false prophets on the world.
Kubikulire sura ye 10 n'omukaaga n'olunyiriri olwe 13.
Revelation 16:13.
Nenda banga jiva mukamwako ogusota, ne mukamwako ensolo, ne mukamwako nabbi w'obulimba. Emizimu emibi esatu nga giringa ebikere. Olunyiriri olwe 14. Kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero, egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'okulunaku lwa Mukama, olw'okulunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ebiragiro Satani yabirekera Jezebeli.
The command Satan left them to Jezebel.
Atudde ku nsolo.
The one seated on the beast.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Eranga yentebe ya Satani.
And that's the throne of Satan.
Gemanyi ga Satani.
The strength of Satan.
N'obuyinza bwe.
And his authority.
Okulabikanga adumira.
That he commands.
Eranga atondawo nabbi w'obulimba.
And creates in place false prophets.
Ate ye agenda odumira ku nsi kuno.
And want to command on this world.
Bamalayika bano abaagwa.
These fallen angels.
Amanyiddwa nga emizimu.
Those known as demons.
Obusajja.
Those funny men.
Aliens.
The aliens.
Obugende ekweto nga bulabikira eri ensi yonna.
Those who move on appearing to all nations.
N'ebyamagero.
And with miracles.
Bakunganya abangi.
And they gather the multitudes.
Basubire nti bajja kulwana ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu.
That they expect they will mobilize a war on the day of the Lord is coming.
Wagenda okudda.
When is going to come back.
Yesu yabazibwe.
Praise Jesus so much.
Naye ekyo.
But that
ekisoboke.
It will be impossible.
Kubanga bamalayika era ababagoba mu ggulu.
Till angels who just came from heaven.
Bagenda kujja ne Mukama waffe
Yesu. They are going to come with the Lord Jesus.
Yesu yabazibwe.
Praise Jesus so much. Maybe another.
Ng'ekkanisa twawe mu buyinza.
As church we are given authority.
Ogenda maso n'okusibisa kankana abali abakyaliwo.
On cause them to be bound those still existing.
Era nabo tusobola basindikiriza mbunyo
kota. Then we can push them in the bottomless pit.
Yesu yabazibwe.
Praise Jesus so much.
Ayemwe ebi byonna.
But in all that.
Bamalayika bano abaagwa.
These fallen angels.
Besi yabwe eri mu bwakabaka bw'emmunyeenye.
They are best in the kingdom of the stars.
Yesoka.
It's the first place.
Na iba manyo okuvaayo.
But they know to come out from there.
Nga Satani we yavangayo.
Just as Satan always left there.
Najja ku nsi.
And he came on the world.
Era nga nabo balinawo besi.
And there too they have their best another place there.
Ku nsi yaffe eno kwe tuli.
On this world where we are.
Waliwo besi enkulu.
There is a major base.
Eya Satani bamalayika baba.
Satan and his fallen angels.
Kankana abakulemberwa mu
Jezebel. Right now who are led by Jezebel.
Ng'esiŋŋani wa Atlantic Ocean.
And spawned in the Atlantic Ocean.
Mu kifo ekimanyiddwa nga Bermuda Triangle.
In the place known as Bermuda Triangle.
Kye twagala okubanga nakyo tutunuulira.
That's what we want to be looking unto.
Omanye nti we bava mu bwengula wali.
And you know when they come from the space.
Bamanyi okukkaana ku nsi ate ne waliwo besi yaabwe.
Come on the world there is another base of them.
Bwe tunaaba tulaba ensi n'obujjuvu bwayo.
When we see the world and its fullness.
Bye bimu ku ebyo tujja okulaba.
That's the third of the things we shall be seeing.
Naye ka tukirabiddeko wano mu bamasaza mu
bbanga. But let's see it right here in the principalities in the space.
Bwakabaka bw'emmunyeenye.
In the kingdom of the stars.
Besi ya basitaani eyokubiri.
Second base of the devils.
Oba besi ya sitaani bamalayika baabaagwa.
Oh, the base of Satan and his fallen angels.
Those
led by Jezebel.
On
this world.
In
the Bermuda Triangle.
In the
Atlantic Ocean.
Yes, praise
Jesus.
We're going to
see of that.
Yes,
praise Jesus so much.
Let's read in Luke
10. Luke 10:18.
Luke 10:18.
Verses 18.
N'agamba nti nalaba Sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa. Luke 10:18.
Luke 10:18.
N'agamba nti Nalaba sitani ng'avudde mu ggulu okugwango okumyansa. Olw'ekkumi n'omwenda.
Yesu yebazibwe nnyo.
Amina.
Sitani.
Satani.
Ne bamalayika baabaagwa.
And his fallen angels.
Kuva dda nga babuka okuvaano bwakabaka bwe munye.
From all the days they will fly from the kingdom of the stars.
Awaabeeranga bbeesi zaabwe era wali bbeesi zaabwe.
Where their bases are.
Ne bagwanga ekimyanso ne beesogga mu planet.
And they fly like a flashlight into the planet Earth.
Nebasibira wali eri Bermuda Triangle.
Go to the Bermuda Triangle.
Awantu awo.
That place.
Wansi mu nyanja.
Under the ocean.
Akantu akakubi oba ekifo ekyo kitwala triangle.
That place is in a triangular form.
Esinganibwa ku dola zaabwe. We dola ya
Amerika. On the dollar of the Americans.
Bamanyi bulungi kyekiri awo.
They know very well what is there.
Sitani bamalayika baabaagwa.
Satan and his fallen angels.
Kaakana bakulembera mu Jezebel.
Right now who are led by Jezebel.
Era nga bamanyiddwa nga ba alien.
And they are known as the aliens.
Ekiseera kino bagwawo.
It is time they fall there.
Nga bavudde mu bwengula.
And they have come from the space.
Nga Sitani bwe yakolanga edda.
As Satan did from olden days.
Baberinga ekimyanso ne beesokka mu planet.
They come from the stars and flashlight and they pierce themselves in the planet.
Ne basibira wali eri Bermuda Triangle.
And they go to the Bermuda Triangle.
Waliwo mulongo tikwabo kurisivi.
There is a mess of them which receives them.
Okubali sivi.
Which receives their fleets.
Oba okurisivi nga ebizungirizi.
Or which receives those their fleets they come with.
Kubaka akano balina ebizungirizi bako.
Now they have their rockets advanced the fallen angels.
Era nga bagenze maso nokukolagana ne bana science bangi ku nsiko.
They have moved on work with many scientists on the world.
Okugenda maso. N'okubuzaabuza n'okulimba ensi.
To move on and deceive the world.
Yes, yebaziwe.
Praise Jesus so much.
Kusina mu Ezekiel.
According to Ezekiel.
Ezekiel 27.
Ezekiel 27.
Onyo lisoka pakulu okutaano.
Verse 1 to 5.
Bagenda tubulira ekiri mu nyanja.
They are going to tell us what's in that ocean.
Bermuda Triangle.
In the Bermuda Triangle.
Oba akafo akamanyiddwa nga Bermuda Triangle.
What place known as Bermuda Triangle.
Akafo ako bukka mu nyanja wansi.
That place when you go under the ocean.
Bwekatuke kafaana ina dakali mu triangular form.
How it appears triangular in form.
Era nga bagenda maso n'okubunya akabonero kaabwe okwetoola ensi.
And they move on spread their sign all over the entire world.
Ezekiel esuula eyabiri mu omusanvu n'olunyiriri olusooka.
Ezekiel 27 from verse 1.
Ekigambo kya Mukama ne kinjigira nate. Nga kyogera lunyiriri olw'okubiri nti naawe omwana w'omuntu tanula okukungubagira Ttuulo olunyiriri olw'okusatu ogambe Ttuulo nti ayiggwe atuula awayingirirwa mu nnyanja omusuubuzi w'amawanga eri ebizinga bingi.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mu nnyanja kituufu bayingirayo.
It's true they go under the ocean.
Nga bwe tukugambye mu Luka 10.
Like we told you in Luke 10.
18. Nti era ebiro ebyedda ebya BC.
That the eras of the BC.
Era Sitaani yafubutukanga mu bwengula awo.
Satan came always from the space up there.
Bwakabaka bwe munye.
In the kingdom of the stars.
Ne yeesogga mu planeti.
And who pierced himself in the planet.
N'asibira awo. Mukanyomera mukafaka akamanyiddwa nga Bermuda Triangle.
In that place the zone known as Bermuda Triangle.
Awayingirirwa mu nyanja.
Where they enter into the ocean.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Era yongera nayogera bwati mu Ezekiel.
Move on, speak this in Ezekiel.
27. Ezekiel esuula eyabiri mu omusanvu n'olunyiriri olw'okusatu.
Ezekiel 27 verse 3.
Nti bwati bwayogera Mukama Katonda nti gwe ayi Ttuulo oyogedde nti nze natuukirira mu bulungi olunyiriri olw'okuna ensalo zo ziri mu mutima gw'ennyanja.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ensalo ziri mu mutima gw'ennyanja.
Their borders are in the sea.
Wabula ensalo eri wansi ku mutima gw'ennyanja.
The border at the heart of the sea.
Ziri mu triangular form.
They appear in the triangular form. That place appears in triangle.
Okuva wansi mu nyanja.
Right from the heart of the sea down there.
So what we base say
now there is that base
eranga bano ba malaika abagu
and these fallen angels
akana bakulembera mu Jezebel
right now led by Jezebel
basibira wonyo
they are always going there
era wali wabantu banja ababega seko mu songa
zino many people have joined them in this issue
okuva mu department almost inga musanvu
almost 7 departments of the world
okuva mu ya kanisa byobulimba
spiritual false church
nabona nira dale kanisa ntu for kisanya
and they totally the right church to destroy it
abali byobulogo bwense
those in the spiritual wickedness of the world sorcery
umanye dwanga emizimu yebika
nonawanga demons of the clans and the nations
abali byofuzi byabasita
those in the politics of the devils
abali
those
mu byenfuna byabasita
the economics of the devils
nabo abali mu bikane nnimi n'amawanga
the clans nations and languages
ituita social system
what is the social system
Yes, we have a
praise Jesus so much.
Now, about the games and sports,
if those in the games and sports,
many
in the games and sports are involved in that, and even in the health system, in the health field, many have joined on this place, the Bermuda Triangle.
Yes, we have a
praise Jesus. And some of their colleagues, they fly to go into space and they work with the fallen angels.
Yes,
praise Jesus so much.
Let's see in Ezekiel
the sign which proves that Bermuda Triangle.
Ezekiel
27 verses
4. Abazimbibo batu ukirizo burungi bo unye uro kutani.
Yes, ya bazibonyo.
Praise Jesus so much.
Wansimu tumagwe nyanja.
Under in the heart of the sea,
kifechu Bermuda Triangle,
in the place Bermuda Triangle,
chicha azimbi wano kutuka
rile. They are still building there up to today.
Ya, wali wano ugurima.
And it's even false hopes.
Obwaba wali wosi bubuka manti wage na
mkuru. Of those who are thought to have gone in heaven.
Ne batu uka mchifu, nga batu wali wa mchifechu wa malaika
wawa. And they were taken in this place by fallen angels.
Ne bali, ne batu la ganti, ikunulicha azimbi
wano. And they show us that in heaven they are still building.
Songa bali mnyanja.
Yet they were under the ocean. Heaven is no more being built, it was already built.
Jerusalem,
Jerusalem of heaven is a city of God which he built himself. It already was finished to be built. According to what God tells us,
and
what was explained by the Holy Spirit in Hebrews 11, verses 8 to 16, Abraham's thought for the city of God, which God built himself, the city within heaven.
Yes,
praise Jesus so much.
Hebrews
12:22. God explains us saying, we will come in the city of God, Jerusalem of heaven, the great gathering of the angels and the saints of God.
So
people who bring messages and they say your structure is being built in heaven, they have been taken under the ocean. But the city of God in heaven, angels and the saints of God, it was already finished to be built. Even the Lord Jesus explained to us in John 14 from verse 1 to 6, and he said that, do not worry, believe, accept me and believe my Father. In my Father's house there are many mansions. If it's not been like that, I wouldn't have told you. Now, on the deception of these people, as they meet the false Christ,
and
take them under the ocean where they're still building, or in principalities in the space where they're still building still, in the kingdom of the stars, and they tell them they have taken them to heaven.
Yes,
most have gone here under the ocean. In Ezekiel 27 verses 5, and we see the sign of this mast which pulls all things which pass there, all fleets which try to pass the zone of the Bermuda Triangle.
Ezekiel
27 verse 5,
embawozo zonna bazijja mu Miberosi ejiva esiniri bajje emivule ku Lebanoni.
Yes,
praise Jesus so much. Under the ocean,
Triangle,
there is a mast or an aerial.
It's
in the form of the Statue of Liberty we see in America. In the New York. And in the Los Angeles. But that word Los Angeles, it means lost angels. That name came from there.
So
now those words
of Bermuda Triangle,
they are real.
And
that the ocean known as the Atlantic Ocean. These men, the fallen angels, who are led by Jezebel,
move
on, do the works of the devil, bound in the bottomless pits. Here is where the base of all the falsehood you heard of is.
Yes,
praise Jesus so much.
There are
many other water bodies appearing like that, where they have put bases of the fallen angels on this world where we are. I told you we saw of this world. We saw it briefly. We give you things in the brief. But
we
are about to bring the details of them. According to Ezekiel 29, verses 1 to 3.
He shows
that there are many other water bodies. Right now, where now fallen angels are, the principalities.
Ezekiel 29,
from
verse 1. Ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera olunyiriri olw'okubiri. Nti omwana w'omuntu simba amaaso go okwolekera Falaawo, kabaka w'e Misiri, omulagulireko ne ku Misiri yonna. Olunyiriri olw'okusatu. Yogera ogambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndi mulabewo Falaawo, kabaka w'e Misiri, ogusoto ogunene okugalamira wakati mu migga gyagwo.
Yes, yebazibwa nnyo.
Praise Jesus so much.
Okuva edda n'edda.
Right from olden days,
erinnya eryo Farao,
this name Pharaoh,
litegeeza sitaani omusoto ogw'edda.
It means Satan the old serpent.
Era nga yajjanga akozesamu emigga gino giteeka mu base.
And he came to use streams and he put bases in different streams.
Okusinzirawo okulumba abali ku nsi.
To base there to attack those on the world.
Bwe yamalanga okubuuka okuva mu bwengula.
After he would fly from the space.
Nga muluka 10:18.
In Luke 10:18.
Bwe baatulazi.
Where they showed up.
So yasibiranga mu bases ez'enjawulo.
Reached the different bases.
Wamu ne bamalayika abaago.
Together with the fallen angels.
Era nga leero.
Just as today.
Kubanga ayongera nga agamba.
He moves on saying.
Ezekiel 29:3.
Ezekiel 29:3.
Nti Falaawo kabaka w'e Misiri, ogusoto ogunene ogugalamira wakati mu migga gyagwo, ogwogedde nti, omugga gwange gwange, era ngwekoledde nzekka.
Sitaani emigga n'agenda ng'awamba ensi.
Satan moved on capturing this world.
Era mukama waffe Yesu yatuukira
ku nsi. When the Lord Jesus reached on this world.
Mu Luke esule y'okuna.
In Luke chapter 4.
Yamugamba avunnamira.
He told him, bow for me.
Nkuwe nsi kubanga yampe.
You know, give me the world for it was given me.
Naye yali nga ye abiruganda.
What's that for him, brethren?
So ebyo byonna weebiri ku nsi.
All those are happening in the world.
Era ng'okusina mu Isaiah.
And according to Isaiah.
29:15-16. Abantu bangi mu bitongole ebyenjawulo.
Many people in different organizations.
Kano abaka wansi mu nyanja.
Right now they go there under the water.
Okukolagana ne bamalayika bano abaagwa.
Work with these fallen angels.
Era nga ne ku nsi wano mu bifo ebikalu.
Even on this world on the dry land.
Bazimbyeyo zi bunkers.
They have built bunkers under the ground.
Ne bakola ebyokulwanisa.
And they have manufactured weapons.
Mbu balinda okulwanisa mukama waffe Yesu.
That they are waiting to fight the Lord Jesus.
Katusomeko mu Isaiah n'owulire.
It's written in Isaiah and we see.
Isaiah 29:15.
Isaiah 29 from verse 15.
Zibasanze abo abakkennyo wansi okweka Mukama okuteesa kwabwe, n'emirimu gyabwe giri mu kizikiza. Ne boogera nti, ani atulaba era ani atumanyi?
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Bakka wansi mu nyanja.
They go down under the ocean.
N'ebifo ebimanyiddwa nga bankers.
And the places known as bankers.
Ne bakolagana ne bamalayika bano abaagwa.
And they work with the fallen angels.
Abava mu base yaabwe esooka mu bwangula.
And they came from the first base from the space.
Mu bwakabaka bw'emmunyeenye.
In the kingdom of the stars.
Kale ne bakolagana nabo okukola ebyokulwanisa n'ebintu ebirala bingi.
To manufacture weapons and many other things.
N'okuvuunika ebyawandiikwa eby'amazima.
And to turn upside down scriptures of truth.
N'ebintu byonna nga Katonda bwe yabirambika okutambula.
All things as God prepared them to be.
Era ayongera okugamba bw'ati.
And he moves on to speak this.
Isaiah 29:9 muvuunikira ddala ebintu, omubumbi bali mu nkanyankanya ebbumba, nti ekintu ekikolebwa n'okwogera ne kyogera kw'oyo eyakikola nti teyankola.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
baduka ne bavunika buli kintu kyonna.
Which turn upside down everything.
Ne bakijja kutwaka kwa kino tambo.
And they shifted from the rightful form it's meant to move.
Baze bakikora okutuuka kankano lwe bagenda okuintroducinga.
Doing till they are reaching out to introduce.
Ekimanyiddwa nga New World Order.
What's known as the New World Order.
Ekigambo ekyo.
That word.
Enteekateeka y'ensi empya.
New World Order.
Kitegeeza okugijja ku nteekateeka Katonda gy'agiteeka okutambulirako.
The world from the order God prepared to move by.
Ebitonde ebiriko n'abantu abaliko.
Creation on it and people on the world.
Basobola okutambulira ku order Satan gy'ateeka kankana.
They move on the order which Satan is preparing right now.
Gy'awa Jezebel.
Which he gave to Jezebel.
Era malayika abaagwa bano.
And his fallen angels.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus for man.
Era mu byo mulimu nga bino wammanga.
In them there are things like down here.
Baruumi esuli omunaana.
Romans 8.
38 to 39. Niwankubadde ba malaika.
Though angels.
Wanga chimanya ndi ba malaika bana abagwa bajja kulabika.
Knew that fallen angels will appear.
Era bakene maso bakuchuse ebintu
bi. Move to change many things.
Naga mani wankubadde ba malaika.
Though angels.
Niwankubadde ebiriwo.
Neither this present.
Niwankubadde bayinzo kola ebigendo
okujja. Neither those they can do which is going to come.
Ayongeranga nnyonyola naagamba
mwana. Speaks and says this.
Abaluumi esuli y'omunaana. N'oluyasitumumunaana.
Romans 8:38.
Nti ne wankubadde ebigenda okubaawo ne wankubadde amaanyi 39 ne wankubadde obugulumivu
ne wankubadde nga bakola ebigulumiddo
ne wankubadde okugenda wansi
ne wankubadde okukeeya wansi mu
nnyanja
ne wankubadde ekitonde kyonna ekirala
ne wankubadde nga batondayo ebitonde
ebipya
nti tebiyinzenga kutwawukanya nakwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu mukama waffe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Niwankubadde nga bagenda tuuka.
Though they're going to be preaching.
But you say bimera baleete bimera ebirala.
And they change plants, bring other genetic foods and plants.
Ba alien babawe emibiri.
And the aliens will be given bodies.
Gira barabikire mu zi computer.
And they appear through computers.
Mu system ezenjawo.
In the different systems.
Nkakasanga kanisa tuvanga mukwagala kwa Kristo.
Proved church never shipped from the love of Christ.
Era mukama chavali si kitabo kino ekyokutukisa.
That's why God has brought this book of remembrance.
Naita mu lugendo lw'eggulu.
And he passed through the gate of heaven.
Okujukiza ekigambo ekyo.
Remind you of that word.
Era nga jukiranga kanisa.
And remember us church.
Twaiwo obuyinza.
We were given authority.
Okusibisa ejjeri ne lyaba malayika abaagwa
eryasigalawo. Find the armies of the fallen angels which remain.
Erikulembeddwa mu
Jezebel. Which is led by Jezebel.
Limanyiddwa ng'obusajja.
Which is known as the funny man.
Alien.
The aliens.
Abefura ba malaika bomusana.
Those who appear as angels of light.
Era bali befura bizimu gyebika.
Those who appear as demons of the clans.
Okusinzira mu Matayo.
According to Matthew.
Esubule ne yakomi.
Matthew 10.
Kama ayogera bwati ku buyinzo.
God speaks of this with authority.
Obwoko gobe mizimu.
Of cast demons.
Okuwonya endwadde zibagenda ogenda maso n'okutonda.
And to heal diseases they are moving on to create.
Era nga Satan bwe yajja akola ensi
bangi. As the devil still did the world sometime back.
Matayo esubule y'ekumi. N'olunyiriri olusooka.
Matthew 10 from verse 1.
N'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kama wafu Yesu.
The Lord Jesus.
Yayita abayigirizwa.
He called the disciples.
N'abawa obuyinza.
And he gave them authority.
Okugoba emizimu.
To cast demons.
Be bamalayika ababaago.
Those are the fallen angels.
Awamu n'okuwonya endwadde ez'engeri
different sicknesses
n'okutuuka okuzuukiza
abafu
obuyinza obwo
that authority
teyabuwa batume bokka
he didn't give it apostles alone
obuli agenda mu maaso tuga mu Yokaana
moved on to tell us in John
esule soka n'onyole
kkumi chapter 1 verse 10
nti yali mu nsi
that he was in the world
yaba ali mu nsi
that the world He was in the world. It was in his own territory. The world was made by him. Those in the world never believed him. But those who believed him, he gives them right to become the children of God. And he spoke and he said, all those who believe, all these signs will be following them. Praise Jesus so much. Our strength of casting demons, these fallen angels, moving on, spreading the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven. Matthew chapter 10, verses 7 and 8. He speaks of it like this. Matthew 10 from verse 7.
Nti, bwembanga mutambula, mubulirenga nga mugamba nti.
Move on preaching and explaining kingdom of heaven, the entire of it, as it appears,
and
what's done up there, they move on be done on the world.
Then
see the kingdom of heaven move this world. And what's done in heaven is what's done on the earth.
And
you know the entire heavens as it is.
Move
on, say, as you speak that word, this will follow.
Matthew 10:8. Mugobenga daimoni.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. When we move on preaching the gospel of the kingdom of heaven, we can heal all diseases and raise the dead,
reach
to chase the fallen angels, don't known as demons.
Yes, he was with you.
Praise Jesus. Now in brief, our strength of casting demons to silence them and to destroy their works is to first cause them be bound as their colleagues were bound. For in Matthew 12 verse 29 he speaks this.
Matthew 12 verse 29.
Yes,
praise Jesus so much. How can someone destroy the works of the devil? Except he first gets unbind. As church, given authority to cause fallen angels be bound, who are known as demons.
Yes,
praise Jesus so much. In Matthew 18:18, angels are to help us. Angels who bound Satan and his fallen angels. Angel Abaddon. Angels of the chains. Who works in the pits of hell.
Matthew 18:18.
Yes,
praise Jesus so much.
So,
authority of causing binding of the fallen angels, right now led by Jezebel. Those known as the aliens, those who appear as demons of clans, and they not to appear as angels of light, that it was given us to cause them be bound and to lose what they had bound. And what we bind on earth, it will be done in heaven like that. This fulfills Hebrews 1, verse 13 and 14. When it speaks that
it
is a spirit sent and they are moving on to minister and serve them to inherit salvation, you can send armies of angels of the chains. In Revelation 20, verses 1 and 2, and they bound the devil and the portion of the angels which are bound.
Yes,
praise Jesus so much.
And
that's what we shall be able to do. That's what is in the brief. In the brim below. That's what is in the brief. In the brim below. and the fourth heaven to be created. This we have seen.
Yes,
praise Jesus so much. We shall wait to see details as we begin from the planet Earth.
And
you see the details of all things.
Yes,
praise Jesus so much. But we want to head to see what's in the realm above, in the brief.
Yes,
praise Jesus so much. We had to see the brief.